studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare sappo lewru utti tane 2016 jena yamde soki du studio tamani mi tawa e les maisons de la presse bamako sekira bon compétiteur wi de wattu jono datol mongol do bamako do jama o fuddi yuppudle hen tunele o zone holli tv sa je do bamako do no do tunel de kay nabere jati won di do nokkule an nyaki la morte de wattu jono do won kanko no docteur Adama Traoré o wiama yimbel makko biana kaja famde hod lati sababu makko so wara leli di france di micciti den wido ko nangano tonko mangal paden be tiagalde o nangande ndemmo dali adna kulli tv don hijjoyo barande be arkani uddo do le sappo e jetti lewru uttundo dido kabaruji kanko commune di hitande hikande hijjore de hitande 2016 kanko hokkidi e majjo widati di far gonde e yaltinen wakkati jono yel hijjore hikande ana feewa hejo do won gobe noddirta wakkati jono o ngodo hejo be noddiri don jigisi be kulli tv de ko woni faana mabbe du faabe je yalla hono be ngatta wattu jono yalla goddi golbi ngora wadde leedi medindi be kokka yimbe wonbe do be hakkilaji lobbi sekrabi wono no sembe kabaruji dimi jogini o do bete hande di batte radio di fa gasa bismillah modon e hedade o do kabaru yotti kimin do hanken holitindi wido dun jengi dun gubenodi tirtode gatcha kanya asiyade be puddi memindirde kase le badale ngalure kidalnde wattu juna anda ka fona galgadder yimbel no foti keddile hen micciteden wide balde jabbino de fu iblisa jana wonno hakkunde do gede didi no ngalure kidalnde hani jogirede so yurute ngardan do bomako do wattu jono be kolli tv sa jeewi don lawol mangol gongol lelu mangoto jatton jama wonde yuppude tunel famo bilaji san jabbana kebali hen tidalaji mawdi wattu jono kambe jagotobe be kolli tv de wala fudo be juppa tunel de dum wadu sobe keddede be juppa le dido dati dum woni yimbe jabbotobe ton be dan joggi tidalaji mawdi fa kebe famtade kede Ousmane Diko e Muhammadu Samaseku
boli de handi do mobilaji jabbarto fo an keewi tunele jabbarade lelu mango gallure ndedu an lati tidal mawka julabe be bi yo lami be kominaji di ngoni sababu o do kabaru yo dum wadi so kambe hore be juppata tundele de e dow lawi di kadar bamba kanaji goto e hore je syndicat julabe be wonko haali kedena ko mamadou samaseku faccitane
ya en depute transition
nyamaji lumo di fuf lu goto mottete den so jamma wari yimbe o zone guldobe meri be ngara bottadi ka wakati juno mi kumpitama bide yimbe le gombe to nyamade nyuppoyta tun kulite metti mun en bihi dum jabata fe hankase nyamaji nyuppoy nokku mabbe dum wadi so yimbe le be jettidaga fe yuppude nyamaji di do lawi
jogabe nawtortobe lawi di yo ozone kayfi batte yo kanyun humani ila hitan 2015 de cenan gallurende ka e wi horebe gollirde de no o do kabaru yo batte wayde kewal do tulede juppete lati sababu sit chaka do yafu kerdon kabe kali ile faccitango mamadou samaseku
tidala mo ozone jogi hande o yo batte be ngala nokku do be juppoyta nyamaji di kambar dun en nyamaji ana juppi do lawi modi ngalure bamako di sona dun kay mbaa wiide ozone watta golle mum en fu en di kay gila be puddi golle hitan 2015 fa warde hande golle mabbe tan be kinni yimbe bamako ana wawa sedade dun den mo tidala modo min jogi bangal dum min baata yuppude nyamaji di so do jidi jaati min wayi nabude on ton nokku mobilaji ozone ona e koy mon on jiyan camion ngaji kewdi nyama ana dari sabi andaka do di mbaawi juppede
ele commandate fa maire bamuko hala dun wala fu ko men kebi e jabbade ne ono kanan ko be leddi kali wiide nokkuje kewde ngaran mojjinede to tunede kani yupede le ngalure ne
secrabe o litindi jena yamde hebi silimaaji tete do baynilkedo miijoji modo hallame be malande gal mi noddirta face facebook e twitter studio tamani kanko noddirten Adama Traoré wakkati jono sakira makko be kolli tv dana kaja famdi yalla hudlati sababu makko micciteden wido nanganom le sappo e jena lewru jeno le leedi france di tiagal ko on nanga ko ndemo heddile ndedo nangere bandi ko debbo gonde nokko holli tv dana haja lam mali o faabo dum faafame yalla hod wadi golleji di hod wadi du so bandi ko gorko o heddile tiagal ko nanga ko kede fa kebe famtade kede kanko Mohamadou Samaseku
bandi debbo Adama Traoré ngon do pari holi tv de procureur o hala ngonga fi do horgul ngada do e tew bandi go gorko iwdo kanya woni ko ndadi horojo leddi mali ibrahim boubacar keita yo tinno hun tande ndudo kabar hore Adama Traoré mo dubi noga e nay jaado le commune ngon do lesal ngalure pari hebi tidalla le imadraji fewde goto e bandi go gorko en o hedike le o do tidalla ka fa hande ko sawbini iwgol makko andaka won kulitibe to leddi france to wide ko be nangima be chamini mo leddi ko be kippike do makko lati sabab jati be ngadi balde kewde le basi to bomo sur oise e badale mum kuroji makko kay jo ini wultango nokkuji didi fewde e mangal padebe to leddi france to tew Adama Traoré wadda man de leddi mali sutramako dum wadama nyande alande to kalban koroton e le badale ngalure Bamako sakira magu hewbe dun ngari furude hen
kenyen mangal padembe puddi lungu gol mabbe do Bamako do wakati jena yamde hollitama wiyede won DC wal gotel ngal be ji nanni towal e DC wal jiadin kobe hotel no dirtengel royal nokko no dirtedo falaje ko be je ton ko be tawi ton dun won ngal do DC wal jati be jewtidu yalla kaborde antor hollitama de wala fu kaborde ko be ji ton wattu jono ley ngel do hotel ka wattu jono kede ko yimbe be kali do hen be bidu wala fu nangado do faccitango Ousmane Ali Bouli
ils ont barré la rue
be ngari be nangi lawi di be bi min fu men natle manga siji di kanye le bureau ngaji di be bi won ko be ko wala ko won le sudundu be natle nuko fa be ndara ko won le ton minen kam min kullino sanne min melino hono bomboje ngon le ton be tawi le ton deso wal jaddin ko be jaltini deso ngal be jaade mu nena be bi sini be ji hono dum le bam ko do fukina be ndara ko won don e wi soldat chembe dum deso wal balawal non e bi du bindi jaddin ko be ngon e maggal be kalnay me dengal dal bindi di kay bindira be nangay fe goto hakkilaja men ka jumme geno sanne sammi mila yalla hono dum ana wada do
intervention vraiment on attendait pas franchement
wakane min nogduno mangal paden be de wala fuko be jabi sifade hen wattu juno holiti ndiwi dum on annibe yaade makka hitaade hikkande wattu juno be gonde famminede faabe jayal holbe kaani tabarso bammi faabe jehi le leedi harmayni ndi wakkati juno be famminede no hijjere haani wadirede faa dum feewa be koliti wi dum on annibe yaade arande be iwan do le sappo e jetti lewru uttundu wakkati juno kanko don kejjar hijjore hitaande 2016 ndo wi datti di fa be gonde yeltinde fati hono ko wadi rawani ko wada ton kasen kede kanko no dotet Abibou Kane ko ma halido hen do faccitango Ousmane Ali Bouli
ce qui s'est passé l'année dernière je le disais l'Arabie
Saoudite no rawani dum yo podoje non Arabie Saoudite no wada ko way fu fa hijjobe tawre no mojjiri fa do gonde jondo wala fu bawdo wiyede kanyum wulati sababu ko wadi dum yo non Allah fodiri wala fu bawdo sakkade dum bonanda sana wada tan wadan wala fu ko way sakkade itan hikande do hijjobe kane yottade fu mo indinama jeebe hijjobe fu jaye watite juude mubbe fa ande do goni dum won jawde be biata bracelet électronique de himbe kane be do debbe jaade ala landi di fa gasi meden landi di fa be jaara e jam be garte e jam pati basi fu hewtobe lamu ko be Arabie Saoudite be jaana no gondi wadde ko baayi fu fa ndenaagu wada nokkuji de fu mangal pade en daroto e kayban be daroto du fa gasa fa ndenaagu wada ko be gondi wadde joni non toro fu hewta ko himbe sabi be landege fa gasi itande hikande jaade Arabie Saoudite acce adudo heewa sanne gouvernement o himbe ujnere temere njoyon gollide ngala wi e lamu de pama himbe ujnaa jeddo e temere njoyon hijiobe arande be jiwando sappe jetti lewru uttu
maliyan kitro inshallah le 18 août
walne no dirti isaay di wakkar joro sanduma e projet dum no dir ken ya jamo kan hollita be puddi golleji mabbe di wattu jono faabe ja yalla honobe kani waddir yalla wodintingol be ngona wade leleedi meden di koni fana mududu be nokkan jamaande hakkilaji lobbi be kollitiwi dudum wada sababu du so jallal nyiba leleedi meden di kanko no dirtede madame togolaro kias sisoko hollitiwi de wattu jono sa jeedum lato sababu so yonkiji kewdi chopte leleedi meden di keda ko mahali do do faccitango Mohamadou Sama Seku
c'est pour lancer la campagne Jigisigi
wal kortal humtande hore ko wete Jigisigi do haybgol bengu yo projet hopitali non biden jiddi matinde yimbe kumpa kabar cella minene soudu ministre leddi Malick Munilu cellal e cenam ngata golleji di e do faba fedda ISID puddi golleji haybgol bengu sala do tawre jowlal lobba leddi Mali sala do yonkiji kewdi ana hisa imare amande ana lewi fasane yo sala debbo e gorko ana yewta do kulle kebde hono haybgol bengu en ma sate dum be do famu bangal cuudi dogotoro ma jewte do internet ko wete reseaux sociaux ma sato be jahe kawrta en be min hasindini yo worbe e rewbe e sirabe kala gollobe le kabar cellal e sukabe en
les belles mères les prestataires le service et aussi les jeunes
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
se grabe jurni den jewe lodne le reso ngaji den puddiran do sigaso do holitaade wattu jono yibbe la gombe tombe be gondi e famminede no kabaru laamu hakkunde jo o wordi le goldo famminkol ko yati yimbe le temdere wotnaabe kanyi hejaabe laamu o be an gonno ton faabe pammina kambe le du yimbe le mabbe wombe tombe no yido golleji ngori lanni be ngal do kawtal suudu ministre humnino kabaru haggiter laamu hokkindiri juudi isaidi kanyi e minisma se yurute ngardam faado seguro be kolliti wattu jono projet kesso bangi ton fa sukaabe gombe be kebano mbawiri jinde mbawirta jande fa dum feew o do projet tawet li lamu segu sika so kanye e kuli koro be kolitiwi dum be pammina sukabe no kani jangirde delde bamaran kore le majjun be bidu won sukabe jangobe classe goba kanye classe dido bo kanye ngarta famminede gol do famminguno sey urute garanti miniren faado kaydo be kolliti wi don altiner jabbinon de wakkati jono kawdi tangal waddi ton don li altiner de jatnon be kolliti wiide wattu jono faabe de tiidalaydi doktorore wonde to kaytonde joggi so jeewi dido tiidalaydo be jewto yel hon do hadni hibinirede jogal lanni o do gol don leedi belgique sekirab do katte nyaloma do kabaruuji meden di hollitin tiddi wi tan wattu nangiri en juude ka faande kedde hedaade hon andirdon no do e seeda yewtere meden de ana woti. See you tomorrow.